Salamu alaikum Moronda. Ande mi jidi mi batida e sakike me dum Burahima Sumaye. Wa Burahima Sumaye ime jinno mi batida makko ako dalta hala cewli ko dalta hala cewli min jinno min batida makko e tayidi ime won cewli ime won ana cewli wobbe no wiado luuci ime won luuci ehe anjo cewli no nono dilteda no an jo luuci o nono dilteda dum won hande ko min jinno min batida e kanko sakike me Burahima Sumaye do wanda ako dalta hala luuci ime won luuci no luuci yeelte ta wadi luuci imo won ko gadata fa nyande kootuda to won laabi deeji tokkata no won no garilta no won no kootilta no won no gonilta fa gan na andi ta juu jendima a wari jendi di fu a na beru no witi goninta wari mo wakkati handi luuci di handi wari nana ben wedo cewli mo wakkati handi gara ta wari no won no gonilta e yimbe fa wakkati kantoida luuci ma jakkota min jinno min batide mo fa min dara no won gadilte ma ko ballondire ma o sakika Burahima Sumaye imo won luuci imo won cewli no cewli wadilte
assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on mbiyete jaam ayo hande en kalam haala luusi imo won luusi luusi won ano jonta mu ceng adoɓe kowle mum adoɓe baali mum adoɓe biyeji mum wat ɗuna jendi mum yaara jendi wondi no tewta huuɗo no tewta jaam parce que ano wakkati tawa ɗo woni ɗon tawa ñamorgal fu wala ñamorgal nayyi fu goɗɗum fu wala ayo ɗum noon luusi ayo kamɓe tokkoɓe nayyi ɓendu o wiyeteɓe luusiɓe ayo to neɗɗo addi nagge mum ano burkina ni waddi togo fu luusijo wiyete
to joni ka e anditi ko wayli luuci ehe ko jewetede galte joni fa ja luuci no wono nabbitiltoɗa no wono ciriyoltoɗa ko gara luuci ɗi ɗum won luuci andi ke luuci ɗi a bawa ɗum won luuci goɗɗi no won ɗo no wiye e transjument transfrontalier ɗum won ƴuwa burkina ƴuwa niger ƴuwa mali gara de togoɗo e nda no won no gaɗilta gaɗilta ko nen gara nata
ayo no wonno luuci yehirta e toog leydi togo no andi luusi transfrontalière non ɗum won luusiɓe ƴuwoɓe burkina ƴuwoɓe mali ƴuwoɓe niger waɗa to no nde o ñalande nde leydi togo on tata luusi mum leydi togo on tatano luusi ñalande pantati e goho lewru fuɗɗirdu lewru tubako ya hantaya ñalande capantati e goho lewru joya ɓuuru lewru tubako
mo wakkati du cewli ɗi fuɗɗata mo wakkati cewli ɗi fuɗɗata ɗum wonno kono yindo mi lando ɗum won Burahima Sumaye o hollaɗen kanko golliditta e jon jawɗi kanko golliditta e maroɓe kanko golliditta e maroɓe no won no wonno ɗum waɗilte
ayo to wonɗo luusiɓe ƴuurta ko naata togo nokkuje ɗe luusiɓe natta luusiɓe werɓe ƴuwatano e gurti mawɗi no wiya couloir de transhumance togo nokku fu nokkuje nayno no woodi ɗo woodi gurti mawɗi luusiɓe ƴuurano naata ɓe nokku mo luusiɓe ɓuuri natirde on région de savane ɗon ɓe ɓuuri ɗon luusiɓe ɓuuri burkinabe en nigérien en ɗon ɓuuri natirde mais fa hande luusiɓe woɓɓe natira ka région de la kara woɓɓe natira plateau woɓɓe natira région centrale sogode ata kwame e basar luusiɓe no yaha ton eɗen ɗen nokkuje
to joni ka holli kan no ɗoɗo a moƴƴini a holli min ko joni ko jinno fasin mi lande won ime ehe ta waɗi cewli ɗi fata naati de togoɓe ɓe won jaɓoɓe ma ɓe won jaɓoɓe ma ana andi a ƴuwi burkina to fata waɗi ɗo fu ɓe won jaɓoɓe ma nder jendi togoɗo no won noɓe jaɓilte ando to ƴuwi ɗon ehe to yimɓe ɓen to jaɓima fa hanti sa naati togoɗoɓe jaɓima fa hanti nagge fule foti joɓanta nagge fu ɗum ɗu no mi yinno kollami foti joɓanta nagge fu eyyi foti nagge fu yoɓente
noyi maroɓe togo ɗo waɗirta luusum maroɓe togo no wawi ƴuwa nokku mum ɗo woni tawa jeeyal koyngal préfecture de koyngal jeeya no wawi arude nayyi mum ɗon yaara hanon karani nayyi mum ñama tawa fal koyngal ƴoole toɓata ɓuɓe ƴoole walla way ɓuɓe huɗo ŋakki jomum ara nayyi mum yaara kara ɗum on transhumance interne
to Burahima Sumaye ko jinno fasi mi ƴame won ime ako dalta joni yimɓe luuci ime luuci ɗi waddanta yimɓe ime cewli ɗi waddata haalaji meji ɗi gaddata de wakkati luuci wakkati cewli warata nde haalaji meji ɗum waddanta ɗe haalaji meji ɗum du sakike men Sumaye hollanno ɗen ɗum du haalaji meji ɗum waddanta ɗe to jonka to ƴuwi ɗon saki kemen sumai no yino mi yamena to na andike to wakati chewli di wakaluchi di walifu halaji no wodi no wadi to wadi ta ko joni kai halaji din waylo halaji mawdi halaji din waylo halaji mawdi noylo wadi ta ko di garad baylo halaji mawdi ya sumai awa hollude mi
tal kurum to way no nay mun dare nata tawa natai tawa luci on daga to do yefu wi a nay mun ni winde talki inde winde talki no andana tawa jon mawdo lusi be tawno annani dun no wallay fay goddum fu hawre fu wadda de hawre wadde du no waawi hala kanyife e to tawi anati andana ka goddo fu andanaama be lusi ton do dum kalda dum pota e kolla be no lusi to go yahirta do yib lusi be mu wara dalki jogoto no wayirta no natirta fu to be jey tombe kolla anu dum o regarde la sensibilisation régionale on noy way wadou hawrine marobe togo marobe burkina marobe mali bene hawrite wadé holle no yehirta no lusi on yehirta no way wadé sensibilisation nationale on noy hanu darobe lusi dobe no way hawrine marobe togo wad hollabe no lusi togo yehirta tawerbe wari no ne jabirte no hutirta o yata talki di hokkata fu fa hande comité national de transhumation no waɗa ɗum waɗo yaha ton visite yaha fottaya daroɓe ton ndu ɗum kalda ɗum pota don leyɗe ɗi ɗe leyɗe laamu leydi togo leydi burkina e pays sahel en fu noɓe gondi e collaboration interita ɗum o hakkunde maɓɓe noɓe kalda noɓe pota noɓe jooɗoɓe kalda ɓe pota ɓe daara lusi maɓɓe noye yehirta noye lusiɓe maɓɓe noɓe gaɗirta yo ɗum wonko wonno fa ɓeyda nana no lusi yehirta onɓe ɓe kokka mo fu lawol nodda jama oɓe nodda ƴantino moƴƴina nana no lusi yehirta si toppe du fa hannde kanu waldere maroɓe fenavi to nden no hawrita no waɗa hen sensibilisation e no hawrita no holla no lusi yehirta no hawrita no holla maroɓe no waɗirta no jogorto dammuce mu wakkati lusi waldere maroɓe mawde nde no wiyeten fenavi to nden fédération nationale des professionnels de la filière bétail et viande du Togo waldere mawde waldore maroɓe fou on waldere nden no wodi kandu waldeje goniɗe e région e wiye association donc noɓe fa hannde noɓe balla maroɓe fa hannde ɗon toɓe goodi nde ñande no wodi wakkati no nde marono ko layti fu noɓe balla fa hannde noɓe balla maroɓe noɓe ballira maroɓe no to alusijo ta wara leydi neɗɗo fu tawana woodi ko wiyete certificat international de transhumance talkuru hollundu keyna yaha lusi gilla jendima ton ɗum talkuru holli keyna yaha lusi a wala ɗum talkuru fu tinnoɗa ta umma gande galɗa du a ƴamete ɗum talkuru fu fa hannde to tawi a waran nokku leydi fu no woodi wakkati on tata lusi mum togoɗo ta wara acca fa ñande ɓe onti ko nen gara ñande ɓe onti ɗum won lewru tuba ko fuɗɗirdu caɓantati goho ta on tama nden gara caggal mum ta wari ɗon ɗum gotol ma tawa ñande caɓantati goho lewru tubako jo tawa wurtake na hootu noon fa hannde to a wari a ɓeeru fu jiya mawɗo maroɓe nokku ɗon hana kay wiya kadi giya jomum kokka ɗum jawdi ɓe kokka ɗum ceede jiya ɗum ni andaneɗa tawa no anda kina wona ɗum fu ko renima no fa hannde to a wari jon jendi en haɗo wiyeteɓe jaɓoɓeɗon ɓe comité local de transhumance ɓe tawa e maɓɓe noon poti tawa no be andani ma tawde jowra fu no be andani nde naare no de naare fan fa hande to tawi ke nedde ma halkini to tawi ke go wadi go tu ayib sino ra pamina jon leydi parce que ka famine be anon am ben anon amo bi on anon le nabat e fa hande ta famini be fu areni andonon bay fay ni to nay ma halkini ko jewuda giyoda be bi a wana en min non nak nay da mukki halkini to meydan non da bodo saw negative te ko mojinen non andi anon du ko nyandam negative te lay bi adam ne gatta dum non gatta fu arena bu fotuni cagal majjo
no wono gadilte ko halaji di mojinen no won halaji no wadilte ko mojine ko halaji mojja to halaji to wari wandi wakkati cewli wakkati luuci de to wari fu halaji duudi no wodi no wono gadilte ko halaji di mojja
yo no wono do yehirta e to tawi ke goddo du wari kasi luuci do wari nido dogi dilli fa hande comité national de transhumance on kanu hawcita mawdo maroɓe daara no waɗirta ko heɓe hawrondi ne ceede eye garaɗoon mawɓe ɗital kurum to wayi no nayi mum daare naata tawa naatay tawa luusi on daaka toon ɗo yehi fuu wiya a nayi mum ni winde e talki inde mu winde e talki no andana tawa jon mawɗo luusiiɓe tawa no anndani ɗum noon walla fay goɗɗum fuu hawre fuu wadda nde hawre waɗi du no waawi haala kañife e to tawi a naati a anndanaaka goɗɗo fuu anndanaama no waɗi fuu hawre waɗan
ton on anndi gelle biyeteeɗe peyi ko tiiɗe ehen kamɓe du no won to wakkati to luuci ɗi to wari ehen to luuci ɗi to wari no won ɓe gaɗilta kono ɓe moƴƴina kamɓe gelle ɓe on anndi kamɓe gonde en ɓe no won to burkina to noon to togo to noon no won ɓe kawritiɗi no kamɓe du ɓe gaɗilta gaɗilta ko nen e haalaji ɗin wara waylo haalaji haalaji kantuɗi haalaji keɓuɗi laawol mum haalaji no watta ko duniya nantodira ano remoɓe e ano maroɓe ɗum jinno kollitakan seɗɗa suumay
ɗum kaalda ɗum pota e golla ɓen no luusi to ko yehirta to luusiɓe mum wara talki jogoto no waɗirta no naatirta fuu toɓe jehi toon ɓe golle an ɗum ɗum o ɓe gaɗa sensibilisation régional wonnoye waawi waɗude hawrine maroɓe togo maroɓe burkina maroɓe mali bene hawrite waɗe holle en no ɗum yehirta no luusi on yehirta no waawi waɗe sensibilisation nationale wonnoye hanon daaroɓe luusi ɗoɓe no waawi hawrina maroɓe togo hollaɓe no luusi togo yehirta to weerɓe wari no jaɓirte no huutirta ɗo yaata talki ɗi hokkata fuu fa hannde comité national de transhumation no waɗa ƴuwa ɗo yaha toon visite yaha fottaya daaroɓe toon ndu ɗum kaalda ɗum pota donc leyɗe ɗi ɗe leyɗe laamu leydi togo leydi burkina e peyji sahel en fuu noɓe gondi e collaboration interita ɗum o hakkunde maɓɓe noɓe kaalda noɓe pota noɓe jooɗoɓe kaalda pota ɓe daara luusi maɓɓe noe yehirta noe luusiɓe maɓɓe noɓe gaɗirta yo ɗum wonko wonno fa ɓeyda
to ɓeyde kenno hakkunde majjum to haalaji ɗi to fa to waru no wono gaɗilten fa haalaji ɗi to waru suumay no wono gaɗilten ko fa haalaji ɗi to waru
onɓe ɓe kokka mo fuu laawol nodda ƴama oɓe nodda ƴantino moƴƴina nana no luusi yehirta si topp du fa hannde kanu waaldeere maroɓe fenavi to nden no hawrita no waɗa en sensibilisation no hawrita no holla no luusi yehirta no hawrita no holla maroɓe no waɗirta no jogorto dammuce mum wakkati luusi
to ko ɓeydo to no hako jinno fayin ƴamena suumay
fay hannde waaldeere maroɓe mawnde nde no yeden fena vitune fena federation nationale des professionnels de la filière beta et vient du Togo walder maunde walder marofu walder nen wod kandu walder goni e region e association donc na be fa hande na be balla maro fa hande don to be goti de nyande no wod wakati no ne maro no collective fu na be balla fa hande na be balla maro
to ko bayedo to no ako jinno fa yin yame na sumai ko jinno fa simi yamo ime sumai ayi joni halaji di ako dalta anon ako dalta gollal mangal ngon golla ko dalta bangal e bangal jon bangal marobe e kay e golla biyetenga stop ngal no won kambe du be nabbitilta fa be nantina yimbe fa beydo no yimbe hakkiloji no won gadilto ko non baydana kambe marobe be no won baydil gadilto ko non kokkabe hakkiloji fa kabe to wad wakati to hala fu to wad wakati be garati cewli de
no to alusijo tawara leedi ni fu tawana wodi wiyete certificat international de transhumance talku holundu ke na ya halusi illa jindi maton dun talku holli ke na ya halusi awala nun talku fu tinnoda ta umma gandegal adu ajamete dun talku fa hanne tata ya waran nokku leedi fu no wodi wakati on tata dosi mun togodo ta wara acca fa yande be onti ko ne ngara yande be onti dum won lewru tuba ko fuddi chapantate go ta on ta
to Ibrahim Soumaye ko jinno mi jamena gollal mon gal an golliditta e marobe andal anandule wodu ko ballititto do marobe na no won no woyri no ngori ko ballititto do marobe e marobe jawdi be no wonno imbe won anadu ko ballititto do be kambe marobe damucce be
nde gara caggal da wari do ndu kotolma tawa nyande chapanta te go lewu tuba ko jawu tawa wurtake na hotu non fa hande to awani aberu fu jia mau marobe no hanake wi akani ki ajo mu ko kaadu jawdi be ko kaadu cede jia bu ni andale da tawa na anda ki na won dum fu ko reni man fa hande ta wani jonjendi e hado biete jabo don be comité local de transhumance be
to ko bayda no joni fami lande joni kay ne kantan e batume nonni sumay en kantan ama ko gonno fami me lande joni yime gollal mo ngal ime ano ime ano e marobe golloto to joni kay en kanti hala men nonni ama batume en kanti dum ko gonno joni fami jame wo ime sumay ako dalta joni e ako dalta ayi joni en kanti batume ni ando hakkilo ime gonno fa baydana marobe hakkilo mi gonno da fa baydana marobe ay joni bati fa en kanti no handuno ando dagun na wonno ando ko baydanta marobe be en
tawa mabbe no poti tawa no be andani ma tawa be jowra fu no be andani nde nare fa fa hande to tawi ke nedde ma halkini to tawi ke go wadi go tu ayib sino da pamina jon leydi parce que ta famine be anon amben anon amo bi on anon le nabat be fa hande ta famini be fu areni andonon bay fay ni to nay ma halkini ko jewuda gioda be bi a wana en min non nak nay da mukki halkini to meida no dabbaro saw negative te ko mojinen no andi anon do dum on nyando negative laybi adam ne gadda dum don gadda fu arena burtoto nin cagal majjo
to joni kay min kanti batu amin nonni min kanti batu amin hako dalta e hako dalta anon warobe e anon jo luciibe be anon luciotobe be no won e to ngari to njui jelle mom fa to ngari no won jodolte le no won natilte fan nan tondirema ane marobe ane e remobe be on andi demo e maro fu ina goto baba goto no en nan tondiran to dammuccama to dammuccama non to naggema non to balama non to biama non to yenato e der gesa no won gadilta ay e jomu on darto baton no ana ke jomu baraka ayidunde dogga nana non baraka jomu ayidunde jonka biya mfiamu sawru mfenyammo ngatammo latammo hana non non on fu on jodoto baton non daro no won gadilto ko en funan ton dilema dum wonno hande ko me meruno ni ama non non jogolto de ma ane remobe e durobe be fane nantondira ma dum wonno hande ko landinomi sakike me burayma suumay kanko golliditta e marobe dum wonno ko hande noddumo radio do fami e makko min battida min dara no wonno gadilte man ko suudu baba en fujiema yeso.